alichokisema Yesu alitarudi bure, alichokisema Mesia
alitarudi bure.
Nimesoma kwenye neno, ye ni Mungu abadiliki. Nikamusoma kwa matendo, akisema atatenda na timiza. Na haijalishi kama wamesema we utatoboa, wala haijalishi kama wamesema we utavuta mukia.
Jaribu Yesu ni game changer, fanya yote na game changer. Jaribu Yesu ni game changer, atatimiza za mwanzo.
Nazara katotoke Eneleto analija akashuka kwa moto. Cause without you we can do nothing. Cause without you we can be nothing. Nothing. Chochote unataka na iwe mapenzi yako na iwe. Chochote unataka na iwe. Cause it's not a man that she may lie. Usi why doubt you my guy. Cause everything you say that is gonna do, it's gonna do, it's gonna do to you. Unataka na iwe mapenzi yako na iwe. Unataka na iwe mapenzi yako na iwe.
Alichokisema Yesu haitarudi bure,
haitarudi, haitarudi.